mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muduteze amatwi tubahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema. Amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo mu muryango w'ibihugu bikoresha icyongereza uzwi nka Commonwealth yagombaga guteranira i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu yongeye gusubikwa. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Commonwealth Patricia Scotland riremeza ko inama y'abakuru b'ibihugu n'aba za leta bagize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza yagombaga kubera i Kigali itakibaye kubera icyorezo cya COVID-19. Perezida Paul Kagame yavuze ko icyemezo cyo gusubika iyi nama ku nshuro ya kabiri cyatewe no gushyira imbere ubuzima bw'abaturage bagize umuryango wa Commonwealth muri ibi bihe bikomeye bya virusi ya corona. Nk'uko bigaragara muri iryo tangazo, icyemezo cyafashwe hakurikijwe amakuru ya nyuma afitwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS n'ikigero ufatiraho mu kugena ingamba zo kwirinda. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland yavuze ko icyorezo cya COVID-19 gikomeje kugira ingaruka mbi ku bihugu bigize umuryango wa Commonwealth, byinshi muri byo bikaba bikomeje gutakaza ubuzima bw'abaturage bahitanwa nacyo. Mu ibaruwa igenewe abagize uwo muryango yanditswe ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu, Patricia Scotland avuga ko kugeza ku itariki ya 4 ibihugu 29 kuri 54 bigize umuryango wa Commonwealth byafashe icyemezo cyo gufunga imipaka imwe n'imwe cyangwa yose. Yongeraho ko ibihugu byafunze imipaka byahagaritse n'indege ziva mu mahanga cyangwa zigafatirwa ingamba zikarishye. Avuga rero ko abakuru b'ibihugu n'abaza leta bari kwitabira iyi nama bari kuba mbarwa, ndetse ko n'abari biyandikishirize kuza mu mahuriro azayibanziriza bari hagati ya 10-15% by'ababaga biyandikishije mu mahuriro asanzwe abanziriza inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta. Patricia Scotland yavuze kandi ko iki cyorezo cya COVID-19 n'igicogora abantu bakongera guhura iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta bagize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza izabera mu Rwanda. Perezida Paul Kagame akaba yiteguye kuyobora uwo muryango mu gihe cy'imyaka 2 kuva igihe inama izabera mu gihugu cye, agasimbura kuri uwo mwanya Boris Johnson, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Itariki izaberaho ntiyatangajwe. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka w'u Rwanda uhuza Gisenyi Goma uzwi nka Petit Barrier n'abari batunzwe n'abakora ubucuruzi batakibasha kubukora bitewe n'ingamba zashyizweho zo guhangana na COVID-19 barasaba Leta y'u Rwanda gushyiraho ingamba zorohereza ubucuruzi kubera ko hari abicwa n'inzara nk'uko bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika babivuga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Baptiste Ndabananiye.
Uyu ni umwe muri abo bakuru ubucuruzi buciriritse bwamukiranye umupaka udashaka ko tumuvuga amazina ku mpamvu z'umutekano we twanahinduye ijwi rye.
No kubaho nabi kuko twabaga tutunzwe no kwambuka ubuzima bwacu bwa buri munsi. Urumva iyo umuntu adakora niba baryaga kabiri munsi bakarya rimwe cyangwa se ntibarye ubwo shatse kuko hari igihe murya rimwe ku munsi cyane.
Uwo mucuruzi w'imboga n'imbuto yongeraho ko afite umugore n'abana bane. Anavuga ko abashaka kwambuka babanza gupimwa virusi ya corona kwabo basanze ari bazima bashyirwa ku rutonde rw'abemerewe kwambuka. Yongeraho ko kwibona kuri uru rutonde biba ari nko kubonekerwa kuko ku rwisanga bifata igihe kirekire. Abatarwisanzeho batangira kwinginga inzego zo ku mupaka batekereza ko zabareka bakambuka ariko bikaba iby'ubusa nk'uko uyu mugabo akomeza abisobanura.
Hari igihe biba ngombwa yuko umara n'ibyumweru bine utarambuka tugenda dusaba kandi tunatakamba mu buryo bukomeye cyane ngo niba utasohotse uzasohoka ikindi gihe ugasanga ari n'igihe ugenda bakakubwira ngo baretse abantu barambuka ngo benshi baherayo ngo ntibagaruka ufite ntago wagenda ngo uhereyo uzi neza yuko aho uragaruka ari cyo uri kubabona abagenda bagaherayo nuko n'ubundi bababona ko ubuzima bwabakomereye.
Uyu mugabo avuga ko leta ikwiye korohereza abakora ubu bucuruzi bakajya bahita bambuka. Avuga ko babashije kubona 50,000 byo kwipimisha icyorezo cya COVID-19 ku ikubitiro aribo boroherezwa bakambuka nta nkomyi. Yongeraho ko we atari kubona ayo mafaranga kandi igishoro yari afite cyari 30,000. Asobanura ko abo bahita bafata cya gipimo cyihuta kimara iminota 30 bagahita bambuka ko batinda bene kariya kageni ari ababuze ibyo 50,000. Kuri we ubwo n'ubusumbane bushingiye ku bushobozi. Jean-Claude Bazimaziki na ukora ubwo bucuruzi asobanura ko kwambuka byorohera babanje kwishyura ibyo 50,000. Ashingira ku mucuruzi azi nawe ukora ubucuruzi buciriritse wabashe kwibonera 50,000 akipimisha hagana mu kwa mbere k'uyu mwaka.
Mugenzi wanjye wari wishyuye ibyo 50,000 we aragenda igipimo cyashize akipimisha yarangije kwipimisha bahita yinjirigomo ko byafata amasaha 3 atari yambuka. Abenshi nabo basaba kugira ngo boroherezwe bajye barambuka bajye gucuruza.
Bazimaziki yongera ko bipimishije kuri ayo mafaranga baca ku mupaka munini uzwi nka Grande Barriere ko umuntu ashobora gutegereza kugera ku rutonde rw'abambuka igihe kirenga n'ukwezi. Ngiro nsanga Bobakari afite uburwayi avuga ko bwitwa ikiruguyu. Yongera ko uburwayi ari umugabo udatuma agira icyo akora. Ngiro nsanga n'umwe mu bavuga ko bari batunzwe nabo bashakanye nabo bakoraga ubucuruzi. Avuga ko umugore we yari asanzwe akora ubucuruzi ku gishoro kitari kirengeje amafaranga y'u Rwanda 30,000. Ngiro nsanga yongeraho ko ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe cy'abatishoboye ko umuryango ubayeho nabi cyane bityo ko leta ikwiye kwiga kuri iki kibazo ikakibonera umuti.
Umugore aba yicaye leta igomba kudufasha korohereza abantu bagomba kwicara bagatekereza ku bantu bateye ku mipaka kugarishwa n'inzara. Iyo abantu bagiye muri Congo amafaranga hano mu mujyi wa Gisenyi abahari ariko kugeza isaha twishwe n'inzara nta kazi kari muri mujyi wa Gisenyi ngatwe rubanda rugufi inzara itumereye nabi. Abantu bose batinya Imana kandi bakaba bazi gukorera urukundo gufasha abatishoboye ko bibaho barabikora ufite ubushobozi. Ntabaho umpaye inoti y'igihumbi ukambwira uze gutera akahunga ibiro 5 iwanjye ni muri ubwo buryo mbayeho.
Ngiro nsanga avuga ko ubwo atari akibasha kwambuka bitewe na COVID-19 umugore we yahise yinjira mu bucuruzi bwo mu muhanda buzwi nko kuzunguza ku gataro. Ngiro nsanga yongeraho ko abashinzwe umutekano mu muhanda batse umugore we ako gataro inshuro 3 kubera ko bitemewe kuzunguza mu muhanda. Avuga ko ahanini ibyo aribyo byatumye igishoro kirangira ariko ko ubucuruzi bworoherejwe umugore we yashakisha igishoro akubura ubucuruzi bwe. Gusa umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza Pacifique Ishimwe arabasaba gukomeza kwihangana bagategereza ko icyorezo kigabanya umurego.
Kwambuka barafite inzara yo kwambuka cyangwa se inyota yo kwambuka ariko nibihangane uko icyorezo kigenda gicisha makeya imibare izajya igenda ikomeza kwiyongera wenda bizasubira no mu buryo busanzwe. Ntabwo navuga ngo ni ryari hatangiye hambuka 45 tugenda tuzamura imibare ubu tugeze ku 1,900.
Ku kibazo cy'uko bakora ubucuruzi banyura ku mupaka wa Petite Barriere batinzwe ahanini n'uko inzego zo ku mupaka zimaze gushishoza kugira ngo hatagira uwambuka afite umugambi wo guhama muri Congo. Ishimwe avuga ko uko gushishoza ari ngombwa kandi ko kuri mu nshingano z'izo nzego. Ishimwe yongeraho ko abambuka baza cyangwa bagiye gucuruza bose bapimwa cya kizami cyihuta kimara iminota hagati ya 15 na 20 ariko ko bategereza ko bashyirwa ku rutonde rw'abemerewe kwambuka. Bigenekerezwa ko mbere ya COVID-19 kuri uyu mupaka hacaga abanyarwanda 25,000 ku munsi. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika i Rubavu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ubu nshuti zacu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko.
Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mwashyize urushinge rwa radio zanyu ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika. Nkuko musanzwe mubimenyereye, uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro ejo mugikurikira bugiye mu masaha nk'aya gihagarariwe na Roger Nigena mu gihe Mizero Crispin aba ari ku buhanga bw'ibyuma. Ndibasuhuza kuri mikro nitwa Nicole Giraneza. Abana nibo Rwanda rw'ejo kuko aribo bavamo abayobozi, abakozi bo mu nzego za leta n'iz'abikorera, ab'imiryango itari ya leta ndetse n'abaturage b'ejo hazaza. Kugira ngo aba bana rero bazagere muri izo nzego bashobore kuzigiriramo akamaro kandi babe abaturage beza bakunda igihugu bakacyitangira kugira ngo gitekane kandi gitere imbere, ni ngombwa ko barengerwa bakabungabunga hakiri kare kugira ngo hatagira ikibahungabanya mu mikurire yabo, haba mu mitekerereze, ku mubiri cyangwa bakaba bavutswa uburenganzira bwabo. Mu kiganiro ejo cya none tugiye kuganira ku ngaruka zigera ku bana bavukira mu miryango itishoboye. Izi ngaruka zibageraho bitewe no kuvukira mu miryango idafite ubushobozi bwo kubaha iby'ingenzi bakenera birimo amafunguro, amashuri, ubuvuzi ndetse n'ibindi.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Bamwe mu bana bavukiye mu miryango itishoboye kandi yabyaye abana benshi bishingiye ku mpamvu zirimo imyumvire, imyemerere n'izindi, bavuga ko bakunze kwibasirwa n'uruhererekane rw'imibereho mibi nka zimwe mu ngaruka zabyo. Urugero ni Mukansanga Imakire utuye mu karere ka Gicumbi. Ni umwe mu bana babayeho muri ubwo buzima kubwo kuvukira mu muryango w'abana barindwi, hakiyongeraho n'abuzukuru umunani. Ese kuri ubu yababayeho ate? Reka tubyumve mu buhamya yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore.
Mukansanga Imakire ni umwangafu w'imyaka 22 y'amavuko, atuye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Avuga ko yavukiye mu muryango w'abana benshi, kuvukira mu muryango nk'uyu ngo ni imvune zikomeye mu mibereho yabo ya buri munsi.
Twese hamwe twari 16, babonye ko turi benshi hamwe bakajya bashaka ukuntu bajya kubaho, n'ubundi mu rugo turacyakomeje turi benshi. Ubungubu dusigaye turi 8, n'abandi kurya ari ugutera ibiraka. Ndahabaye uri mukuru, bamwe bajya barya abandi bakaburiramo, kuko yabisaba guteka ibiryo byinshi, bamwe bidahari ari ibiraka ari igihe bigerekeye bikabura. Abakuru baraburara ubundi bagaharira batoya. Bashiraga ku isiniya ubwo ufite imbaraga yararyaga, udafite imbaraga yaburiragamo.
Yari afite munsi y'urugo kwari guca inshuro, ubundi niho yakoraga ibibatunga.
Munsi y'urugo urabona niba uhinze nk'ibishyimbo, igihe bizere bitegereje ngo uzarye waba warapfuye. Babisaba ubufasha bw'ako kanya kugira ngo abantu babone uko babaho, kuko barimo n'abana batoya.
Uretse guhangayikira ibibatunga, ngo bituma hari n'abana bashobora kuba ikibazo muri rubanda kubw'ingeso zo kwiba ngo babeho.
Bakaza bakamuregera tabana wenda bakubaganye baducukuriye nk'ibijumba, bamwe bakigira mu muhanda, abandi ni ugushaka ukuntu wakurikira ka nkanjye ukuntu usanze nari ndi mu kazi no gushakisha gutyo. Hamaze imyaka 3. Amafaranga mpembwa ni 24,000. Oya, mituweli turayitangirwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe.
Mbona bigufasha kubona iby'ibanze?
Iby'ibanze bishoboka biraboneka, nubwo utabona ibihagije umuryango wose tukagufasha kuba wakwirinda nawe kujya mu muhanda. Nk'iyo mpembwe mu rugo uba ubona nawe ikintu kidahari, ukaba ugahembwa ariyo ntego ufite, cyangwa se mbere y'uko unahembwa ukaba wajya ahantu ukavuga ati mu nkope nzabishyura n'impembwa, ukishyura n'ubundi ukarisigaramo mu kundi kwezi. Biba bigoye ariko nta kundi urabyakira, iyo ubona nta kundi wabigenza. Ubwo mu rugo nk'aho ari ngere navuga ko ari njye ukoramo, njye ubashakashakishiriza. Igihe cyo kugura ibikoresho by'ishuri kigeze, utangira mbere ukagenda ubashakashakira, n'ubwo bigenda bituzuye ariko wenda bayabonye duke tw'ingenzi. Kora nk'umwambaro nshobora kwiga umwambaro se ndambara, wenda mu rugo nta kintu gihari hose nkagenda nsaranganya. Ni nko kubwa igiceri cy'ijana ngo ujye kugura umurima.
Mukansanga Imakire kuri ubu akaba akora isuku mu bitaro bya Byumba mu guhangana n'izi ngaruka. Afite inama atanga ku babyara kuri ubu.
Oya, kubyara abana benshi bigira ingaruka ku muryango igihe cyose. Buriya abana barenze 3 cyangwa 4 kubakontorora biragoye, kandi uyu munsi ushobora kuba ufite ariko ejo ntubufite. Ubwo nyine njye amasomo narayabonye nkiri ingaragu ntarashaka, biransaba kuzabyara abana bake cyane bashoboka, mbona ko niyo byaba bikomeye nabasha kubashobora. Ni nka babiri cyangwa umwe cyangwa babiri.
Leta yashyizeho gahunda zitandukanye zo kuboneza urubyaro cyangwa se kuringaniza urubyaro. Ibi byose bishingiye ahanini ku kubyara abo dushoboye kurera bijyanishwa n'ibikenerwa bya buri munsi mu kwita ku bo tubyara bitakijyana n'ibyinjira. Nge Ndishimwe Honore mu karere ka Gicumbi ku bw'ikiganiro ejo.
arakoze Mukansanga Imakiri. Ese uduteze amatwi ubona hakorwa ikindi ngaruka zigera ku bana bavukiye mu miryango itishoboye zigabanyuke.
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5814/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Abana nibo bagize umubare munini w'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo habaye igabanuka ry'ubukene guhera mu 2011 hejuru ya 63% by'Abanyarwanda baracyari mu murongo w'ubukene, cyane cyane mu nce z'icyaro niho bukigaragara. Gahunda y'ibigo bya Leta ndetse n'ibitegamiye kuri Leta byose byita by'umwihariko ku bakene, ariko abana bavukira mu miryango ikize 20% nibo bafite amahirwe menshi kurusha abakene mu bijyanye n'ubumenyi bakura ku babyeyi, ku kubaruzwa, ku kujyanwa ku ishuri, gukura neza, kuvuzwa no kwiga amashuri abanza. Naho hejuru ya 90% by'Abanyarwanda b'abakene batuye mu byaro, kandi 80% muri bo bakora imirimo y'ubuhinzi. Ubuhinzi bufatwa nk'umurimo wo kurwanya ubukene. Kugira imyumvire ya kera no kutamenya ko ubuzima bwahindutse ni zimwe mu mpamvu zituma bamwe bakomeza kubyara abana badashoboye kurera ngo babamenyere buri kimwe mu by'ibanze nkenerwa. Gusa hari bamwe babona ibisubizo by'iki kibazo harimo gukoresha amahirwe yo kwiga mu gihe bayabonye, ndetse bagakora cyane kugira ngo bahangane n'izi ngaruka zibageraho kubera kuvukira mu miryango ikennye. Ibi ni bimwe mu bitekerezo byatanzwe n'abaturage bo mu karere ka Kamonyi mu kiganiro bagiranye na Nishimwe Ariette. Reka tubumve.
Ikintu cya mbere cyakorwa ni ukwigisha ababyeyi, bakabanza akabigisha kuboneza urubyaro. Aba bana rero bo nta kintu babikoraho kuko baba bararangije kubyarwa kandi nta ruhare babigizemo. Ikintu ngenyine numva cyakorwa ni uko nabo bafasha Leta kwigisha ababyeyi babo. Niba umwana ajijutse nyine atangiye kuba mukuru, nyine akigisha ababyeyi be ko kubyara abana benshi nyine atari wo muti kuko badafite icyo kubareresha.
Ubu ntabwo tukiri muri rwa Rwanda rwo kuvuga ngo batanga Imana baharera Imana, ubu biragoye. Ubu ngubu umunani wa mbere aba ari ishuri uhereza umwana wawe kugira ngo yige. Sonekeza ko ababyeyi rero bakabaye batekereza ku hazaza habo mbere yuko bafata umwanzuro wo kubyara. Nk'abana rero kenshi iyo babonye mu rugo ari abana benshi, wenda nk'ababyeyi badafite ibyo babareresha, abenshi bakunda kuyoboka inzira yo mu muhanda cyangwa abandi bakajya kwiba. Niba mwisanze muri abana 10 muri mu rugo aho kujya mu bikorwa bibi, ahubwo mufatikanye n'ababyeyi ugerageze wige uburyo bwose waba uvunitsemo, ikintu cyose gishoboka aba ari umurimo, aba ari ibiki byose ubikore, wunganire b'ababyeyi niba badafite n'ubushobozi, noneho mwungikanye n'ababyeyi mubafashe kubarera.
Mbere y'ababyeyi rero batababashije kuboneza urubyaro, ko baramutse bavuze ati wowe mubyeyi niba ubyaye abana udashoboye kurera akajyaho ibihano, ndatekereza ababyeyi babicikaho ibyo ngibyo. Hanyuma aba bana kugira ngo babashe guhangana n'izo ngaruka, ikintu cya mbere ni ukubyaza umusaruro amahirwe bafite. Hari ibigo bya Leta yashyizeho bifasha abantu batishoboye, rero niba babonye abo mahirwe yuko baba bakwiga nibayakoreshe kugira ngo babashe guhangana na za ngaruka. Ikindi ni ugukora cyane nyine bakabyaza umusaruro ayo mahirwe.
Mbona icyakorwa cya mbere na mbere ari ukuganiriza ababyeyi, ariko nanone cyane cyane abantu bo mu byaro. Ubundi umuntu wo mu cyaro witwa ko afite abana batatu, nabwo baba bumva ko yabaye igisambo nyine adashaka kubyara, kubabwira akamaro kuboneza urubyaro kuko abenshi usanga baba bafite amakuru atariyo.
Ubukangurambaga bukageragezwa gukorwa ahantu henshi, cyane cyane mu makoperative, mu manama runaka, cyangwa se mu bikorwa bihuza abantu benshi, bakabakangurira ubwiza ndetse n'inyungu mu gihe baba bagerageje kubyara abo bashoboye kurera abo bana. Nta kindi wakora kugira ngo uhindure ko byabaye, bishakemo ubushobozi mu gihe ababyeyi babo batarebye kure, bo wenda bazarebe kure kandi bishakemo ubushobozi n'ubwenge muri rusange kugira ngo bo mu miryango yabo bazabashe kubyara abo bashoboye kurera.
Barakoze aba baturage badusangije ibitekerezo byabo. Ese uduteze amatwi ubona hakorwa iki ngo ingaruka zigera ku bana bavukiye mu miryango itishoboye zigabanyuke?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/28/5814/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Muri studio ndi kumwe na Christelle Wikeza akaba agiye kutugezaho umwe mu butumwa bumaze kumugeraho muri iki kiganiro cyanone. Christelle, umwanya ni uwawe.
Nicole, urakoze kumi kaze. Rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye, hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko ya none iri kugaruka ku makimbirane no mu muryango ashingiye ku bukene. Aho turi kwibaza tutese hakurwa iki ngo ingaruka zigira ku bana bavukiye mu muryango itishoboye zigabanuke. Reka duheri kuri Gasasira Theogene uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe, aho yagize ati insanganyamatsiko ni nziza cyane. Urakoze Gasasira. Ati naho cyakorwa ingaruka zigera ku bana bavuka mu miryango itishoboye nuko ababyeyi babo bajya bateganyiriza mbere yo kubabyara. Reka dukomereze kuri Niyo Kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali, aho yagize ati icyakorwa nuko muri buri murenge hashyirwaho itsinda rishinzwe gusobanurira abaturage, hanakwifashishwa abakurira bushake babisobanukiwe, byatanga umusaruro mu guhangana n'ingaruka. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera ati nishimiye kubana namwe mu kiganirisho. Emmanuel, urakoze cyane. Ati naho icyakorwa ngo izo ngaruka zigabanyuke, hari uruhare rw'umuryango mu kwitabira gahunda zo kuboneza urubyaro, ubukangurambaga guhera ku mudugudu. Ati urugero nka gahunda y'akagoroba k'ababyeyi yakwifashishwa mu gutanga inyigisho no gufasha mu guhindura imyumvire y'imiryango. Ubu nibwo butumwa amaze kwakira kuri insanganyamatsiko, ariko namwe mukomeje kudukurikira, ibitekerezo byanyu bihawe ikaze.
Christelle, arakoze. Bwana Evariste Murwanashyaka ni umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda muri Crado. Yaganiriye na mugenzi wacu Rugamba Jonathan, maze amubwira ko impamvu bamwe mu babyeyi bakibyara abana benshi badashoboye kurera ari imyumvire ndetse no kudasobanukirwa gahunda zo kuboneza urubyaro. Akomeza avuga ko inama agira ababyeyi ari ukumenya ubushobozi bwabo, bityo bakabyara abo bashoboye kurera. Reka byinshi mu byo baganiriye tubyumve muri iki kiganiro kigufi bagiranye.
Buri impamvu ituma ababyeyi benshi bamwe na bamwe babyara abana badashoboye kurera, harimo ikibazo cy'imyumvire. Mbere na mbere, umuntu akumva yuko azabyara ngo Imana ikarera, umuntu akumva yuko azabyara abana bakazishakishiriza, akenshi na kenshi ni imyumvire. Icya kabiri ni ukuba hari ababyeyi benshi badasobanukiwe n'ubuzima n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Uvuga ni ukuvuga ibijyanye n'igihe ukwezi kwabo bashobora kukubara, ibijyanye n'igihe bashobora kuba bakoresha agakingirizo, ufite badafite ubumenyi buhagije ku bijyanye no kuboneza urubyaro. Ubwo rero ni zimwe mu mpamvu zituma babyara abana benshi. Hari ikibazo cy'imyumvire, hari ikibazo cy'amakuru makeya ku bijyanye no kuboneza urubyaro. No, n'ubukene byinshi, hari abantu benshi buriya ari abakene batagira icyo bakora, kenshi usanga bari mu mibonano mpuzabitsina. Icyo tubafasha mbere na mbere ni ubukangurambaga, kubabwira ko kubyara abana udashoboye kurera ari umutwaro uri kwishyiraho, ari gushyira n'umutwaro ku gihugu. Ikindi ni kubasobanurira aho bishoboka ibijyanye no kuboneza urubyaro, ko bagomba kubyitwaramo kugira ngo niba badashoboye kwifata babe baboneza urubyaro bakoresheje uburyo bwagenwe, ariko bamenye ko ingaruka zo kubyara abana benshi buriya ziza ku muryango wose, zikaza no ku gihugu. Inama mbere na mbere ni uko bagomba gusobanukirwa n'abo bari bo, akamenya n'ubushobozi afite bwo kurera abana. Abana akamenya ngo umwana akenera iki yavutse, umwana agomba kwiga, ese ubushobozi bufite bwatuma mbyara abana benshi. Noneho bakamenya ko gahunda yo kuboneza urubyaro ni gahunda leta ishyiramo ingufu, ariko ni gahunda badakwiye gufata nk'iya leta, ahubwo bakwiye gufata nk'iyabo ubwabo, kuko ni inyungu zabo kugira ngo umuryango ube utekanye. Kuko akenshi na kenshi umuryango urimo n'abana benshi, usanga harimo amakimbirane, harimo abana barwaye bwaki, harimo abana babaye inzererezi bagiye mu mihanda, igasanga mu by'ukuri umuryango ntabwo ubayeho neza. Rero ni ukumenya yuko mbere na mbere kuboneza urubyaro ni inyungu z'umuryango, zikaba n'inyungu z'igihugu. Noneho bakumva yuko nta muntu ugomba kubafatira icyemezo ku bijyanye n'ubuzima bwabo, bakamenya ko ari bagomba kugira icyerekezo cy'ubuzima n'ubw'abana bazabyara. Nubwo ni ukumenya rero ko ibyo byose ari ku nyungu zabo no ku nyungu z'umuryango muri rusange, bikazamo n'iz'igihugu, ko bagomba kubahiriza gahunda zo kuboneza urubyaro bakabyara abo bashoboye kuba barera.
Arakoze Evariste Murwanashyaka ugarutse ku myumvire ndetse no kudasobanukirwa gahunda zo kuboneza urubyaro nka zimwe mu mpamvu zituma ababyeyi babyara abana benshi kandi badafite ubushobozi bwo kubarera, bityo abana ntibabone ibikenerwa byose mu mikurire yabo. Reka noneho dufate umwanya twumve indirimbo ya Ivan Buravan yise Inkuru. Turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo umwe tugejejeho mu kiganiro cyatambutse.
Yukuri yari nk'ikirere cy'ijoro cyuje umucyo, sinamenyaga icyo antekerezaho ngo ngihereho, ariko nabonaga nsekera bikanzonga kurushaho, sinkamenye ko nawe urya anyikundira, ibivuga ntibyatinze gucamo. Oya nanjye we nawe umva naramukunze, nawe arankunda, imitima nayo turagurana. Oya sinamujya kure rukundo, oya nukugeza kugusaza. Naramukunze arankunda, imitima nayo turagurana. Oya sinamujya kure rukundo, oya nukugeza kugusaza. Bwije ndushaho kumukunda, ndamwandikira ndamuhamagara, abadi erekani hoho arahamara, nkumva nakwikumirayo. Uru rumeze nk'aya mazimano bahoze bita kumino, yeah.
Nyuma y'akaruhuko gato twinjiye muri wa mwanya mwiza wo kumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize, tugiye kugezwaho na Christelle Uwicyeza. Christelle, umwanya ni uwawe.
Niko rakoze rero bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira mu kiganiro ejo, ngiye kubageza ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriye ubushize yavuga ku makimbirane yo mu muryango ashingiye ku kubyara igitsina kimwe. Aha twaribazaga tutese mubona kubyara igitsina kimwe bikwiriye guteza amakimbirane mu muryango. Twihuse reka duhere kuri Nsengimana Lambert uherereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rongi, aho yagize ati ntihagakwiriye kuba amakimbirane mu ngo bitewe no kubyara igitsina kimwe. Atabana bose n'abana n'abatabisobanukiwe bakwiriye kubyumva. Naho Mutuyimana Eugene uherereye mu karere ka Ruhango yagize ati ntabwo kubyara igitsina kimwe bikwiriye guteza amakimbirane. Dukomereze kuri Mbarushimana uherereye mu karere ka Gicumbi, aho yagize ati si byiza kugirana amakimbirane nk'abashakanye kubera kubyara igitsina kimwe. Ati bajye batekereza ku baturanyi babo baba barabuze urubyaro. Naho Hategekimana Andre uri Kacyiru atabana bose n'abana, ati kandi umugabo ni utanga igitsina cy'umwana. Nyirabagenzi Farazi uherereye mu karere ka Nyamagabe yagize ati abana bose n'abana kandi ni n'umugisha kubagira. Iradukunda Rodrigue we yagize ati kubyara igitsina kimwe si amahano, ati nta mwana utagira akamaro mu muryango. Naho ari Wirwamagana atabashakanye ntibakwiriye kugirana amakimbirane kuko urubyaro rutangwa n'Imana. Dukomeza Thomas Werere mu karere ka Kamonyi yagize ati nta mugabo ugomba gutonganya umugore ngo abyare igitsina kimwe. Naho Nyirarukunda Delin uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka yagize ati abana bose n'abana ntabwo abashakanye bakwiriye kugaya urubyaro Imana yabahaye. Reka ubutumwa tubonere kuri Fabien Tuyisenge uherereye mu karere ka Muhanga, aho yagize ati kuvugisha ukuri nibyo bihosha amakimbirane. Ati umuryango utangwa n'Imana, niyo mpamvu abashakanye bakwiriye kunyurwa n'igitsina babyaye. Bakunzi b'ikiganiro, ubutumwa twari dufite n'ubu, ariko nawe ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi ikaze, turikomeje kubyakira.
Ndabashimiye mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu, bikaba nabyo bitugejeje ku musozo w'ikiganiro cya none. Ikiganiro cyagarutse ku ngaruka zigerwaho n'abana bavukira mu miryango itishoboye. Mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko.
Shuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 aho muza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Edirwema washyize hamwe ibi biganiro yarifata